trendybeats.com.
Zimpiko zamzu kungizela ziyachutheka impili yaqhubeka umqondo uzokhohlwa wena amagama wayengichaza angeke sashiwe wena sengikhathele wena konke akusavumi umnyango uphuma usubheke wena ungangibambi ngiyeke konke njengamanje kuphele akukho sekusele uhlulekile manje ususele sechithekile kanti bengigcwele.
Jashinde lomthwalo amangalo Zimpihi zothando ngiyala Njabuli shona lelangayo Yithi mina ungangivushe Ungangivushe kothula kalotho Zinkinga zakushanga ngitshela Ndlebe lembosa ngakuthola lo Inhliziyo yamasoze aphu amanje selincane Muntu lale belele pinda vuke belele ulale pendua Muntu lale belele pinda vuke belele ulale pendua.
More music on trendybeats.com.